nam ndithanda udlulisa ukwamkela okufudumeleyo wonke umntu kule ntseni egameni lenkosi elihle, kwaye ndibulela inkululeko yokwamkela udadethu Sarah Branham phakathi kwethu. Yeyona ntombi incinci kamzana uBranham eyabonayo yava okuninzi malunga nokuThixo akwenzileyo, kwaye kunintsi endimbulela ngako endingakubulela ngako enkosini malunga nolungiselo lukamzana uBranham. Kunje ngoba uPaulus wayeyintsikelelo kuTimothy, naye umzana uBranham uye wayeyintsikelelo kum nje kakuhle ixesha endilikhumlayo xa ndandisesidingweni esikhulu ngo-1962. Inkosi yayithethile emva koko ndandinokubhabhela ndiye kumzana uBranham ngenqwelo moya, ize inkosi ityhile oko kuza ukwenzeka ngomprofethi wayo. Ngoku intombi yale ndoda yaThixo ithe yaba namava yava amazwi evakala yafuna uzobona umzana uFrank, wandifowunela ekuqaleni kojuni besuka eSwitzerland ngoku uzawuphinda abuyele ngomso. Ngoku ndingavuya xa sinokumbona, asizukumva sonke siyazi le ndawo uba yonke into yenziwa ngolungelelwano. Kodwa ndinokuthi nje makaze nje phambile singajongi intloko sonke ngemva, oku kuzawuphazamisa. Aze phambili ukuze simbone, ngoba into enokwenzeka uba wonke umntu ujonga ngemva kuzawuba khona ukuphazamiseka nakanye uba kwenzeke oko. Kwaye ukhangeleka ngokufanayo nomzana uBranham. Thixo akusikelele, ungeza phambili ukuze wonke umntu akubone. Siyabulela ngokuza kwakho Thixo akusikelele. Kuyinyaniso uba uThixo usebenzise abantu ukusuka ekuqalekeni kwexesha kude kube sekupheleni. Ndikutshilo oko kwicawa edlulileyo eZurich, ukhona amadoda aThixo, amadoda amakhulu kaThixo usukela ekubuyiseni kwezinto. Akho mntu unoyithatha indawo yakhe, yabo bonke babe nomsebenzi wabo, indawo yabo ekwakhekeni kokubuyiselwa kwelizwe. Kodwa ke kuphakathi kwabo owashumayela ivangeli epheleleyo, akekho phakathi kwabo wayenobeka uvakaliso lobupostile ngokupheleleyo phezu kwesiphatho sesibane. Bonke babe nendawo yabo, akekho ndithi noCharles noWesley zange akwenze. Bonke singavelela isibhalo sikuyohane 12:14 sithi, imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani, nemikhulu kunale niyakuyenza. Akukho nami kuwo wonke amadoda amakhulu kaThixo ulungiselo lwabo esingalithanda bibuziyo esingalisingeli phantsi, akekho kubo owakuhama wanamava ngesi sibhalo esithe sazaliseka. Konke sikubona khululekileyo. Kuhle kunjani umzana uBranham wasifunda esi sibhalo ukuze nazi uba sibhalwe ngohlobo. Into entle loba masizifunde zonke izibhalo ngokuvakalayo. kuYohane 14:12, hayi oko bendikutshilo kuqala. kuYohane 14:12, inene inene ndithi kuni bazali nodade, xa kusiza uinene omnye kumele simamele, xa kusiza ukubini oinene ababini kumele siqaphele kakuhle. Inene inene ndithi kuni lo okhulwe ku uYohane 14:12, inene inene ndithi kuni, lo okholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye, yena nemikhulu kunale uya kuyenza ngokuba mna ndisiya kuye uBawo. Kwaye kuyinyaniso kwakuzalisekile. Phaya inkwenkwe eyayiseFinland nomzalwana uBranham wabona izinto ngaphambi uba zenzeke. Ngako oku wayenesiqinisekiso esivela kuThixo wathi, kubhaleni eBhayibhileni yenu kuza kwenzeka. Ndikubonile umzimba ongangeminyaka eyi-11 lele ecaleni kwendlela ubethwe yimoto wafa. Konke kwakubhaliwe, iCanada yonke, iMelika yonke. Emva xa weseFinland kwelaa xesha ekumzana uMore nomzana uLise uLinsday, konke wathi into yaqhelekanga izokwenzeka, kwaye kwenzeka kwakwelaa thuba. Wathi, vulani iiBhayibhile zenu nifunde ukuba ingaba ngumbono loo ndawubonayo embonweni, kwaye okwakusoloko umnika isiqinisekiso. Apha sithatha isibhalo sesibini, apho sasibhekisa ngokunqanileyo ngekho omnye wasithathayo, kuYohane 5:19-20. Yohane 5:19-20, waphendula ngoko uYesu wathi kuwo, inene inene ndithi kuni, unyana akanakwenza nto ngokwakhe engathanga abone uyise eyenza. Into ayibona uyise eyenza, kuba izinto asukuba ezenza yena ezo uyazenza unyana kwa kunjalo, kuba uyise uyamthanda unyana ambonise izinto zonke azenzayo yena. Uya kumbonisa nemisebenzi emikhulu kunale, umbonisa yonke into ayenzayo. Into enye yenzekile kwisizukulwana sethu, indoda yayithunywa ivela kuThixo yabona oko uThixo akwenzayo embonweni, wakuthetha. Kwaye kumaxesha amanintsi zange waphosa nenye into, zange waphosa nenye into. Wabuza omnye umtsalwana wathi, awukoyika ukuthetha ngolo hlobo? Waphendula kakuhle wathi, ndingoyika kanjani ukutsho into uThixo andibonise yona? Into uThixo ayibonisayo nayitshoyo kumele ibe yinyaniso, kwaye kuyinyaniso kuyawuhlala kuyinyaniso. Kolulungiselelo siyabulela, sibona nezibhalo ezifundiweyo kuthi zisazeka kuthi kuba akekho namnye umntu onokuze azichukumise. KumaHebhere 13:8 saziwa kakuhle kuthi, KumaHebhere 13:8, uYesu Kristu unguye izolo namhlanje nangonaphakade. Kuze intetho emva kwayo ukuba unguye namhlanje, wenza into enye namhlanje. Kuko oko siye sakungqinela, mna uqobo lwam ndiye ndalingqina ebantwini ababezelwe bengaboni bezimfama bafumana ukubona kwakulaa ndawo, bonke ababengakwazi ukuhamba baphiliswa kulaa ndawo. Ndikubonile incwadi yezenzo isenzeka emehlweni am, ndingangqina mna ndilingqina lokubona, ndilingqina lokuva uYesu, ukuba uYesu Kristu nguye nakweli xesha lethu njengoba wayenjalo ngokuya. Kwaye esiya yayisisiqinisekiso seliso esavakaliswayo. Siyabulela ukuba uThixo ngobabalo uthe wasivelela, wasibonisa izithembiso zeli xesha ngoba bani. Ngokuba noku kumele kutshiwo kakuhle. Akwanelanga uba uThixo uyazitshila kuthi, uzitshila nje kuthi, kodwa isitshilelo sikaYesu Kristu isesisiqalelo. Emva koku kuza isitshilelo selizwe, igama lakhe necebo lonke lakhe losindiso. Kukhona abantu emhlabeni abazothwala igama lakhe, bathwala ilizwi lakhe, bathwala imvelo yakhe. Thixo unabantu emhlabeni iwaka waka elizawuba lelakhe ngoku abaza ukuthwala igama lakhe. Siyakholwa, ngaba niyakholwa kule ndawo ukuba uThixo unike isithembiso. Isithembiso kumele sinikwe ibandla, imfundiso malunga nobunye bobuThixo nobhaptizo luyinyaniso. Zonke imfundiso, izithembiso uThixo azinikileyo kweli xesha, sifuna ushumayela ivangeli epheleleyo, usindiso olupheleleyo, oko kuza ukhonza abantu bakaThixo. Ibe luncedo kulungiselelo phambi kwenkosi. Yankosi inkosi uThixo angasikelela abe nathi ngoba bani. Zawukwenza, zawuphawula izinto ezibini okanye ezintathu malunga neengoma ezimbini nelizwi. Phambi kuba nditshoko ndicinga iintetho ezintathu awazifundayo umzana uPhesaka ngolwesithathu kumhlangano kwisixeko saseGayisini. Sifunda ngolu hlobo, baziswa ukuba zizilumko abahamba belandela inyaniso, abo bashiyeke ekulahlekeni baziziyatha. Sonke siye sakhutshwa elilahlekweni ngolu hlobo nangoliya. Singatsho ukuba ngozalo lwenyama siye sazalwa ngokutsha, kwizalo lemvelo sizalelwe esonweni apha kweli hlabathi. Kodwa xa sizalwa ngokutsha sizalwa ngenyaniso, enyanisweni siguqulelwa kuyo. Oko kuvela enyanisweni, entliziyweni yenyaniso yobuThixo. Ndazalelwa le njongo, ndazi ehlabathini ukuze nizoba lingqina lenyaniso. Wayeyinyaniso, uyinyaniso, kwaye siyakuba ngamangqina kuyo inyaniso. Okunye kuyinyaniso kuthi, ndiyathanda ufunda le ntetho ilumkileyo kwakhona ukuze sikhumbule. Bazisa ukuba bazizilumko abasuka ekulahlekeni baze enyanisweni, abo bashiyeka ekulahlekeni ngabo iziyatha. NdiyanguThixo asincede uba sazi inyaniso sikhululeke kuko oku ukuze sikhonze uThixo namandla onke ngenyaniso, ngenkululeko okuvela entliziyweni. Andazi bumzana uRusi uyayazi ukuba ufunde indumiso enye ngo-1979 phambi koba uSathane ahlasele atshabalalise konke. Wafunda apha kule ndaweni ngoMeyi 1979. Ndinombhalo eBhayibhileni yam ekunxele, yanga ngakholisa uThixo ukuba anike ukuguquka ngoku, ukubuyela ekwakheni nasemandleni, asibeke kwimeko yoba sibe nobudlelwane noThixo, sibe nobudlelwane omnye nomnye ngoba bani. Siyaqhubeka ngesihloko esinye njengayizolo ebusuku. Ndithanda ukubhekisela nje ngokukhawuleza kwiingoma ezimbini kuba ubusuku buyeza. Sonke siyakwazi oko. kodwa ngokunjalo nentseni ezukileyo izawukhanya ngokuba abanye intseni yintseni ezukileyo kwabanye bubusuku boyikekayo kwintseni ithi apho engomeni xa intseni yanaphakathi yawukhanya ubumnyama abuyi kubakho. Siyambulela uThixo ukuba kusekhona ixesha lenceba xa uThixo evuthuza ngamandla omlilo kakhulu ehlabathini. Masiqaphele sifuna ukunyaniseka oko kubalulekile kukangabi sikutsho apho nabani ofuna ukukhonza inkosi makakhonze ngoku, hayi ngomso, hayi kule veki izayo. Ungomso uzawube sedlule kakhulu, kuzawube sekuleyithi, makakwenze ngoku. Ngaphambili besitshile uba xa uzalwa enyameni uzalelwa koko kugwenxa, kodwa uzalo lokutsha uzalelwa koko kulungileyo ngobabalo, ube nako ukunxumelelwane enyanisweni. Uvuke kuba ubusuku buyeza. Vuka usebenze kwintseni, usebenze ngentseni yasekuseni. Uvuke unike ubomi bakho bonke kwinkosi uYesu Kristu, usebenze unokuzinikela, ushiye konke. Vuka kuba ubusuku buyeza, apho uya akuyi kubakho nguquko. Ukhanya kuyeza, vuka ukukhanya kuyeza, apho ubusuku ilanga litshona. Vuka uhlale uqinisekile ngokuba ubusuku buyeza, apho ungayi kuba nako ukuguquka. Asifunde ilizwi likaThixo kumprofethi uIsaya 21. Umprofethi uIsaya 21 verse 11 no 12.
He called to me out of there. Watchman, what of the night?
Isihlabo esisingisele kothecwako omemeza kum ekolaseseyire uthi mlindi kuxa liphi na ebusuku. Mlindi kuxa liphi na ebusuku. Uthi umlindi kuyeza ukusa kwanobusuku. Ukuba niyabuza buzani, buyani izani. Injalo ke impendulo yobuThixo. Intseni yeza nobusuku. Ukuba ufuna ukwazi ngokukhulu, ingaba kwanelanga oko? Bawufuna ukwazi okuninzi, buya kwelinye ixesha ubuze. Hayi ngoko, ngoko yayisisithembiso izani. Isithembiso sizawuzaliseka. Hlalani nizazisa, nizikhumbuza ngexesha lokuqaphela apho uThixo ezithile elizweni lakhe. Niqaphele kakuhle kuzo zonke isibhalo namhlanje ukuba ngowuphi na umhla, ngowuphi na ubusuku, yeyiphi na intseni ekubhekiswa kuyo. Kusuka kuJeremiya chapter 31 ndifuna ufunda uJeremiya 31 verse 6.
That the watchmen upon the mount of Ephraim shall cry, Arise ye.
Ngokuba kuya kubakho umhla abaya kumemeza ngawo abalindi ezintabeni zakwaEfrayimi besithi, sukani nime sinyuke siye eZiyoni kuYehova uThixo wethu. Ngokuba kuya kubakho umhla, ngokuba kuya kubakho umhla, ngowuphi lo mhla? Kuya kubakho umhla apho abalindi abaya kumemeza ngawo ezintabeni zakwaEfrayimi besithi, sukani nime sinyuke siye eZiyoni kuYehova uThixo wethu. Njengoba sifundile kubusuku obudlulileyo, uThixo ubeke abalindi kwiindonga zaseZiyoni, abalindi kwibandla lakhe, abavule amehlo ukuze baqaphele ixesha neyure esiphila kulo mlindi abalindi abanika isilumkiso sokugqibela phambi kokuba kwenzeke phambi kokuba kutshona ubusuku kuze intseni yanaphakade. Sifuna ufunda kuYeremiya 13 uverse 16 apha kubhalwe ngolu hlobo:
And give ear, be not proud, for the Lord has spoken.
Yivani, nibeke indlebe, musani ukuzidla ngokuba uYehova uyathetha. Mzukiseni uYehova uThixo wenu, engekahlisi ubumnyama, zingekabetheki ezintabeni zocolothi inyawo zenu. Nithembe ukukhanya, ke yena ukwenza ithunzi lokufa, akwenze isithokothoko. Ngokuza impendulo kuko oku: ukuba nithanga nive oko, wolila umphefumlo wam entsithelweni ngenxa yokuqhankqalazo lwenu. Ngaba ngubani ophulaphula ilizwi likaThixo, othobekileyo emhlabeni? Naku, kodwa ukuba nithe anamamela,
and my eye shall weep sore and run down with tears.
Verse 17, ukuba nithanga nikuve oko, wolila umphefumlo wam entsithelweni ngenxa yoqhankqalazo lwenu, lityityizela lihle inyembezi liso lam ngokuba umhlambi kaYehova uthinjiwe. Apho khona inkosi, khona ivangeli kaYesu Kristu, umyalezo omnye njengoba iqinisekisile kuLuka chapter 4. Umoya wenkosi uThixo uphezu kwam ukuba ndivakalise ethe ngenxa kuyandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu, indithume ukuba ndiphilise abantliziyo ityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa nokubuyiselwa kokubona kwabazimfama, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Nalo uvakaliso ukuba sifunda ukuba kubhaliwe eBhayibhileni ukuba olu valiso aluqalanga ngoYohane umbhaptizi, wayengumlungiseleli kwixa elingaphambili. Olu vakaliso lwenzeka ngaye uYesu Kristu kumaHebhere chapter 2 verse 3 and
4.
So thina ukusinda sakuba siluyilizele usindiso olungakanana, lona laqala ukuthethwa yiyo inkosi, lwaza laqiniselwa kuthi ngabo baluvayo. UThixo engqinelana nabo ngemiqondiso kwanezimanga nemisebenzi ngemisebenzi yamandla nezabelo zomoya ongcwele ngokokuthanda kwakhe. Isiqalo senziwa inkosi yethu uqobo lwethu kuba kubhaliwe ukuba waba kokubini ukwenza nokufundisa, kokubini ukwenza nokufundisa, hayi kuphela ukufundisa kodwa esenza okunjalo. Kwakhulisa inkosi uba yenze thina njengebandla elalungu liphilileyo likhokelwa ngumoya lagcwaliswa ngamandla aphezulu. Asi ngababalungisi abadibanisayo bezinyindele, kodwa okunjalo izixhobo ezixhotyisiweyo. Okunjalo inkosi yangqina ukuba iphilile, inguye uthe kuwo kuwo amaphakathi. Ngithanda ufunda kumprofeti Jeremiah 51. So ngokuba kukhona izibhalo ezininzi anzuhlala kakhulu kwesinye. UJeremiah 51. Jeremiah 51 verse 12.
Set up the standard upon the walls of Babylon. Make the watch strong.
Ziphakamiseleni ibhanile indonga zaseBhabheli. Qinisani ukulinda. Uvile oko. Qinisani ukulinda. Misani. Misani abalindi. Lungisani imilalela ngokuba njengoku uYehova wanqangiyelayo. Ngokuba uYehova njengoko wanqangiyelayo ukwenzile abakuthethayo ngabemi baseBhabheli. Isiphelo isiphelo sisondele. UYehova uverse 13, wena uhleliyo phezu kwamanzi amaninzi, ubuncwane bakho buninzi, kufikile ukuphela kwakho, silinganiselo senzuzo yakho embi. UYehova wemikhosi ufungile umphefumulo wakhe usithi, noko andikuzalisileyo, noko ndikuzalisileyo ngabantu bangaziinkumbi ezinqunqithayo, kuya kususelwa ngawe ukwenziwa amayeye. Sesiphi isibhalo kumnqophiso omtsha okucinga ngaso ngoku? Xa kufundwa ilizwi lobuprofeti ungacinga kwakhona. Ziphakamiseleni ibhanile iindonga zaseBhabheli, qinisani ukulinda, misani abalindi, ngokuqhubeka ngokunjalo. Ithi apha, wena uhleliwe phezu kwamanzi amaninzi, ubuncwane bakho buninzi. Isithilelo 13, ubuncwane, igolide, amatye, amahle ombathiswa, ingubo, wahleli phezu kwamanzi amaninzi, amanzi zizizwe ilwimi. Kubalulekile kulo mxholo ukuthi namhlanje yintetho enye eyenza abalindi ukuba bomelela kumbi. Inkosi imise abalindi kwiindawo zaseZiyoni phezu kwabantu bayo kulo lonke ihlabathi, abanika isilumkiso bona uqobo lwabo banesitshilelo sokwazi ixesha esiphila kulo. Ngokunjalo okubalulekileyo ngoku ilizwe liqhelekileyo labalindi kakuhle kakuhle libhaliwe kuHezekiyeli 3:17. UHezekiyeli 3:17 sifunda apha uverse 16
no-17.
Kwathi ekupheleni kweentsuku ezisixhenxe wafika ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, ndikwenze umboniseli kwindlu kaSirayeli. Live ke ilizwi emlonyeni wam, ubavuselele ngokuvela kum. Emva koko kungagqithiswa. Kubani onelizwi elitshilekileyo elishushu kweli xesha elivela kwitroni yozuko alityhile ngentando yakhe? Kuphi apho aqinisekise ilizwi lakhe kule mihla ngemiqondiso emikhulu? Silinde enkosini thina bakungqinelayo oko. Ndithanda ufunda ilizwi uYohane 14:12. Ngokuthobeka le ndoda kaThixo ngokholo yathatha indawo yesibini wenze nemikhulu kunale uya kuyenza. Sitsho ukuba kwinkonzo yenkosi yethu imangaliso emikhulu yenzekile. Abafile bavuswa, abangaboni imfama zabona, ababengahambi bahamba. Umangaliso wendalo, umangaliso wendalo. Wawunobona ukuba uThixo hayi kuphela wabuyisela amehlo kwabo babengaboni, abangahambi bahamba, kodwa imangaliso yendalo. Apha ndicinga ngale yomfazi apho wayenetshefu nje phambi kwakhe. Ndoda Thixo yathi, "Dade, sulila, kholwa nje." Udade waqhubeka wakhala, watsho akhona, "Sulila, thembele enkosini, uzawuphila." Xa wenza oko wasusa itshefu ecaleni, yabona umfazi akanampumlo. Isifo somhlazi isusile impunzi, impumlo yashiyeka ilolo hlobo. Wayeluhlazo elalime apho ngolo hlobo. Kwakumele ndivume zintana nje ngenyaniso kuthi sonke besinobe simlibele umoya ongcwele ngelaa thuba. Kodwa le ndoda athixo yashiyeka ilolo hlobo ngoba uThixo umbeke phaya. Yayingumyalelo wobuThixo. UThixo wayenenxaxheba ngaye, watsho nje ngokuthobekileyo ukuba zonke izinto ziyenzeka kwabo bakholwayo. Ukuba ungakholwa nje uzawubona ubuqaqawulo bukaThixo. Wacela, wabuza uba uyakholwa dade, wathi ewe ndiyakholwa. Indoda yathixo yathandaza, wabonakala umfanekiso wawumiselwe nguMason Shogay eChicago ngo-1948. Nje iiveki ezintathu wayekhule impumlo entsha ngokugqibeleyo. Inkosi yethu inako ukwenza konke oku. And uba ukholwa, andiyazi ukuba ningamakholwa. Kwesi sahluko kukhona kukhona ukucaca nje zonke izizwe zimele ukuba zingqine kuko okuthi xa kwenzayo. Ebusuku kwakukhona kuvela iziqhamo ngexesha elifanelekileyo. UThixo uyakwazi ukuba amvelisele uAbraham abantwana ematyeni. Nokuba singangakholwa sithi amatye akanakwazi uyenza loo nto, kodwa uThixo wenza oko afuna ukwenza. Agcwalise igama lakhe, wonke umhlaba ugcwale luzuko lwakhe. UThixo inkosi yethu inkosi enamandla onke, uThixo namandla onke. Masithembele kuye. Thandi base umnqophiso omtsha ngokufutshane nje sibone uba uThixo ubeke abalindi, wamisela abalindi, wamisa abalindi kuba bakhonze abantu bakaThixo ukuba bakhangele kubo, babone ukuba ukulinda kwabo kuqinisiwe. Ngokuba onke amaqinga otshaba aye eba namandla ngakumbi, ngoko nabo abalindi baye baba namandla ngakumbi, bomelezwa ngakumbi. Kumnqophiso omtsha inkosi ithi ibeka ulungiselelo ebandleni ukuze kwakheke umzimba kaYesu Kristu. Kondo kuqala kuchapter 12 uverse 28 uya ku-30, wathi inxenye uThixo wayimisa ebandleni kuqala yangabapostile, okwesibini abaprofeti, okwesithathu abafundisi, kwaza kwaba yimisebenzi yamandla, kwaba zizibabalo zeziphiliso, iintsizo, izilawulo, iintlobo zelwimi. Mhlawumbi kude kube lapho elizukulelo likaThixo uThixo ubeke ebandleni. Soloko ibandla lisemhlabeni olulungiselelo ngokulandelana kwalo lukhona njengoba kubhalwe apho, hayi ngokuba phaya kuyenzeka sihlale kwelinye icala singaphuma. UThixo kwenza konke ade akugqibe ngoba uthembisile, ngoba uthembise zonke izinto ukubamisa ngolungelwano phambi komhla omkhulu oyikekayo kaYehova wenkosi. Umprofeti Isaya wakuthetha ngomoya, intseni iyeza nobusuku. Uba ufuna uva okuninzi, buya buya buze. Uba ufuna ukuva okukhulu, ya kuyohana uBhaptizi chapter 9, kubhalwe kuverse 4, kuthethwa inkosi yethu Yohane 9 verse 4. Ndimelwe kuyisebenza imisebenzi yowandithumayo kusesemini, kuza busuku xa kungekho namnye unakho ukusebenza. Inkosi yakwazi okukuthethwa abaprofethi egameni lakhe. Udibanisa ilizwi lobuprofethi wavakalisa oko kubhaliweyo kwincwadi yenyaniso. Kwakhona ubhekisela kwimiyalezo yomnqophisi omdala. Kumele siyisebenze imisebenzi yakhe, hayi imisebenzi yakho, hayi yam. UThixo ufuna usebenza imisebenzi yakhe ngathi. UThixo ufuna uvakalisa icebo lakhe ngathi. UThixo ufuna uthwala icebo lakhe ngathi. Njengoba nditshilo waphambili, inkosi inebandla emhlabeni, amasalela abantu abazawuva kuye abakhe, isibingeleli esingcwele ubukumkani benkosi yethu. Samkele okwaziwa ngobaba lwenkosi, hayi ngokuzikhethela kodwa ngobabalo lukaThixo ophileyo ngenyaniso. Kumele siyisebenze imisebenzi yalo undithumileyo. Kokupho kunye kwivangeli kaYohane, lo othunywe nguThixo uthetha amazwi kaThixo. Kodwa kubhaliwe, ndingakufundela uYohane chapter 3 uverse 34. Lowo kuba lowo uthunywe nguThixo uthetha amazwi kaThixo. Mawudunyiswe uThixo ophileyo. Angamthumanga uThixo, uthetha adlula kuThixo, uyalicacisa ilizwi likaThixo. Kodwa lo athunywe nguThixo uthetha amazwi kaThixo. Kuku chapter 8 khona bathi kubabhali ngela xesha abaqondi ilizwi lakhe ngokuba abangengoba kaThixo. Uyohane chapter 8 verse 47. Lowo ngokaThixo uyaweva amazwi kaThixo, ngenxa yoko aniweva nina ngokuba ningengaba kaThixo. Ababhali ngela xesha babe nebhayibhile enye, benomprofethi omnye uIsaya, benezibhalo ezinye, kodwa ngokomoya babefamekile, bawela emngxunyeni nabo abantu aba babakhokelayo, bekuwela emngxunyeni wolwazi lwabo. Nkosithi ndizile njengokukhanya ehlabathini, lo ozoza kum akayohlala ebumnyameni, uzaba nokhanyiselo. Lo olandela inkosi, hayi imfundiso okanye ulwazi, kodwa olandela inkosi akazuhlala ebumnyameni, kodwa uzoba nokukhanya kobomi. Ngenxa yenyaniso nomamela ilizwi likaThixo. UYohane, umpostile uYohane wokuqala chapter 1, kutsho ngolu hlobo uYohane wokuqala chapter 4. Verse 6, thina singabakaThixo, lo umazi uThixo uyasiva thina, ongengokaThixo akasiva. Siwazi ngaloo nto umoya wayo inyaniso nomoya wayo ulahlekiso. Ntanda, inkosi igama lenkosi amadoda avela kuthixo nomnqophiso omtsha nowakomdala asoloko bethetha oko kuthethwa nguthixo babesazi ukuba izoncinga zabo kodwa ukuba umoya ongcwele uye wabaqhubela ukuba athethe ngabo ngoko amazwi abawazisa kuthi ngamazwi kathixo amazwi enyaniso esiwamkelayo sikholwe entliziyo esikholwayo sikwamkela ngentliziyo singaba kathixo lo umaziyo uthixo uyasiva thina zintana sifuna ukutsho oku kakuhle ngabantwana bakathixo abanakubatshutshisa abanakwenza okubi kubantwana bakathixo ngokuba ngamalungu omzimba omnye omnye uvelana nomnye badityaniswa luthando lobuthixo okukugqibelela umtshakazi lilunge liphilileyo apha emhlabeni apho uthixo etyhila ilizwi lakhe enze ilizwi lakhe lazeke njengasekuqaleni kuzawuba njalo nalapha ekupheleni uthixo thumela abapostile abaprofeti abafundisi abavangeli ebandleni ikubhalwe ngolo hlobo kuefesa chapter 4 verse 11 kwakhona ukuba sizibiza ukuba silibandla likathixo ophilileyo ngoko akumelanga umgangatho siwuzise phantsi incwadi eya kwibandla elasekuqaleni kumele ifunde phambi kwamehlo ethu nje ngendlela elalixhobe ngayo ibandla lasekuqaleni kumele libe njalo nangoku apho uthixo ayawuzukiswa khona angqinelwe nalo ibandla langaphambili ukuba inkosi inesithembiso kwaye unguye uwenza okunye ngokukazenzo chapter 3 kuverse 19 ukuya ku-21 amaxesha okubuyiswa kwento zonke akufika phambi kokufika kayesu kristu oko kumele kwenzeke size saneliseke uthixo aze enze kuthi ngokwelizwi lakhe njengoba eqinisekisile izenzo chapter 3 kuverse 19 guqukani ke ngoko nibuye ukuze zicinywe izono zenu ngokuze afike amathuba okuphumza ivela ebusweni benkosi ithume uYesu Kristu owayevakalisiwe kuni ngenxa engaphambili ewe uzamthuma nini xa ethe wathuma amaxesha okubuyiswa kwento zonke lo kumele ukuba amazulu phambi kokuba umyeni aze kwakhona athabathe umyeni wakhe athabathe umtshakazi wakhe kubhaliwe uba umtshakazi uzilungisile kuye wenziwe ukuba ahlanjwe ambathiswe ngelinene ecokizekileyo hayi ngobulungisa bakhe kodwa ngobulungisa obungcwele bukathixo ubulungisa ngokholo kuye uYesu Kristu emsebenzini ogqityiweyo wokuhlangula siyabulela kwinkosi uthixo ngevangeli egcweleyo ezukileyo uverse 21 uthi ngenkosi yethu Yesu lo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufika amaxesha okubuyiswa kwento zonke awawathethayo uthixo ngumlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele kususela kunaphakade lowo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kwizenzo chapter 1 verse 7 kwaye uverse 11 kwaye nalo Yesu unyusiweyo kuni wasiwe emazulwini uya kuza ngolu hlobo nimbone siya ngalo emazulwini kodwa phambi kobaze kwakhona uthixo uthethile ngomlomo wabo bonke abaprofeti ngomlomo wabo abaprofethi ekuqaleni ngexesha lokubuyiswa kwento zonke, ixesha lokubuyiselwa kwezinto zonke oko ngendlela ebekukuko ekuqaleni. Uyesu ungualfa unguomega, ungowokuqala ungowokugqibela. Abantu bayatshintsha, iimeko ziyatshintsha, zonke izinto ziyatshintsha, kodwa uThixo akanokonakala. NguThixo wanaphakade, uThixo ongcwele akaxoki. Uyinyaniso, uthetha inyaniso, kwaye siyalukholwa izwi lakhe, siyalamkela, silibone liqinisekiso phambi kwamehlo ethu ekuzalisekeni. Sikholwa ngokugqibeleleyo ukuba uThixo uzijongile zonke izithembiso azenzileyo kweli xesha, ujonge zona njengelizwe elizukileyo. Umprofeti Yeremia isahluko sokuqala, profeti Yeremia isahluko sokuqala apha ithi kuverse 11, Yeremia isahluko sokuqala umqolo weshumi elinanye, kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, yintoni na le uyibonayo Yeremia? Ndathi, ndibona intonga yomthi womamangile kukhona abavala amehlo abo. Kodwa umprofeti akawavali amehlo akhe, kumele abone. Nam ndingawubona umbono. Umprofeti yena uyawubona umbono, ubona into eza kwenzeka kwixa elingaphambili. Kodwa bendihleli phambi kwakhe xa wayithetha besityhilela, ilihlo lakhe lasekunene lingathi liyaqhwanyaza. Umzalwane uBranham ethetha etyhila oko ndandixelelwe yinkosi. UYeremia bawufuna iBhayibhile kakuhle kwesasibhalo, abaprofethi yayingababoni kwixa elingaphambili. Abaprofethi, umprofethi Hosea ngumntu obona into ingekenzeki ngesityhilelo masako oko uThixo akutyhilileyo. Kumele abe khona umprofeti uMoses uthe, umprofeti onjengam uThixo anivusela phakathi kwabazalwane benu. Nawo wonke umphefumo ongawuviyo lo mprofeti ongammameliyo uzawususwa phakathi kwenu. Unokuthi inkosi ubafuni bayiyani esixekweni, yabakho indoda ethwele amanzi, ndixelele ukuba ukuthumile nithunyiwe ukuba uthi umfundisi siza kusidlela kwakho isidlo namhlanje. Unokuthuma uPetros athi yelwandle uthathe intlanzi ukhuphe isekele ephaphakathi kuyo, uhambe uyobuhlawula irhafu, uhlawulele mna nawe. Yathini inkosi? Sonke isono umntu asenzayo siyaxolela, kodwa isono ngokuchasene nomoya ongcwele asinakuxolela. Apho umoya kaThixo usebenza umangaliso, kumele ukuba siqaphele phambi kweThixo namandla onke. Uba kunokwenzeka sikhulini batata zethu ngokuba ungcwele othethayo, ndithetha ngokomoya ngoku. Kumele sazi ukuba sime emihlabeni engcwele phambi kothixo. Ndifunda kuYeremia chapter 1 verse 11, kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, yintoni na le uyibonayo Yeremia? Ndathi, ndibona intonga yomthi womamangile. Wathi uYehova kum, ubone walungisa. Ewe, ngokuba ndiya kuliphaphela ilizwi lam ukuba ndilenze. UThixo uyaliphaphela ilizwi lakhe ukuba alenze. kodwa ubekile nabaluse ebandleni ukuba bahlale begcinile. Ngoku ubeka ubulungiseleni elo lunomsebenzi ekumele ulwenziwe kwibandla likaThixo ophilileyo. Nifundele kwizibhalo ezithathu. KumaHebhere 13:16-17, kodwa ukuze senze okulungileyo KumaHebhere 13:16-17, ke ukwenza okuhle nobudlelwane musanukukulibala, kuba imibingelelo enjalo uyakholiswa yiyo uThixo. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele, kuba bona abalali ngenxa yemiphefumlo yenu yokwaba yakuphendula, ukuze bakwenze oko bevuyile bengangcwini, kuba anisizakali kuko oko. Zintani? UThixo unebandla, uThixo unolungelelwano ebandleni. Uvuloko, uThixo nguThixo olungelelwano, akafuni isiphithiphithi. Kweli xesha wonke umntu wenza into yakhe, wonke umntu wenza icawe yakhe, wonke umntu ufuna uba ngumshumayeli, wonke umntu ufuna uba ngumalusi. Umbuzo wokuqala ngulo, uThixo ubeke bani? Kuba uThixo uthume bani? Kubani owakhayo, ngubani ochithayo? Nkosi yethu ithi ngoku, lo ongekho nam uchasene nam, kwaye ozahlulalo kum uyachithachithakala. Lo ungachasenanga nathi ungomnye wethu, sihlangana naye. Ukuba inkosi ayikho nathi, siyachithachitheka, siyaqhekeka. Kukangaphi sakutsho oku singaza, ungaba nenyonga entliziyweni yakho uncume. Oko akuncedi phambi kothixo. Uthixo ujonga intliziyo, ujonga iinzulu zenzulu zengcingane. Ukuba umlo ucinga uzaya kwindlu yendlu usebenze kwabanye, uthixo akakholiswa koko. Zintanda, uThixo unolungelelwano ebandleni. Nabani ongatsalekiyo ebandleni angabi yinxalenye ebandla, kumele aqale aqaphele uba ayilo xesha na lokuthi inkosi undibizile ebandleni lakho ndinamkele endlini yakho. UDavide uthi kungcono ndibe ngumgcini wamasango wendlu kaThixo. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele. Uba ufuna uthetha nomntu ngoku okanye ucebise egameni lenkosi, ngoku namava ntoni? Zintanda, ixesha lingoku, sinenguquko yenyaniso kuThixo, ukuba sibe namava ngenguquko yangaphakathi, sizenze ukuba sifumaneke kuThixo. Umntu wemvelo soloko eyikhaba into yokomoya, kodwa bonke abakaThixo bamamele ilizwi likaThixo. Noba intuthuzelo, noba kukhalimela, noba lulwazi, noba yimfundiso, nantoni evela ilizwi likaThixo, abazalwe nguThixo baliva ilizwi likaThixo. Oko kuko ekumele sizibeke kuko, sicinge kwakhona malunga nesimo sethu sangaphakathi, sikhangele uba senza kanjani. Bathambeleni abagokeli benu nibathobele, kuba bona abalali ngenxa yemiphefumlo yenu ngokwaba yakuphendula, ukuze bakwenze oko bevuyile bengangcwini, kuba anisizakali kuko oko. Bajonga ebandleni likaThixo, ojonga ebandleni likaThixo athi andiphinde ndiye phaya. Kuyintoni oku? kukuzilungela umntu abe nobulungisa bakhe angenzi ngokwelizwi. Isibhalo sithi ukungathobeli kukuba kuyafana nomoya wobugqwirha. Imeko yabo bacinga uba bangamlungisa uThixo kuyo yonke into ithi baze abaziboni, abafuni ukujongana nomgwebo wobuThixo kaThixo. Akekho omnye olawula phezu komntu, hayi nomlindi kaThixo, hayi nomalusi webandla. UThixo walawula kuthi sonke, leyo ngumalusi omkhulu, inkosi yethu Yesu Kristu. Bonke abavalisi ilizwi lakhe abayinxalenye yomhlambi wakhe, ilizwi lakhe uthi izimvu zakhe ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam. Bonke abakaThixo banye baphantsi kwentloko enye enguYesu Kristu. Yesu Kristu intloko yebandla egcwele ngumoya oyingcwele nalilizwi lakhe. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele, kuba bona abalali ngenxa imiphefumlo yenu ngokwaba yakuphendula, ukuze bakwenze oko bevuyile benganxwini. Noba uyakholwa oko okanye ukholwa, umalusi inyaniso omiswe nguThixo. Nokuba ukhangela kumzalwane noba ngudade, ukuze umzalwane nodade aziqaphelele naye ukuba kumele azihlole ngelizwi likaThixo. Ngabe ukuvile? Ungakuva khona apha kwikhasethi, ngingakutsho kwakhona egameni Nkosi. Iya kubo bonke abazalwane nodade abakholwayo, abo bamiswe ukuba babe ngabalusi ebandleni likaThixo. Bayancwina xa bebona ukuba umzalwane okanye udade akekho selizwini okanye entandweni kaThixo. Umalusi uyaqaphela oko, uyayazi ukuba ingaba igusha isemhlambini okanye izisusile, ngoba uyayazi ukuba umalusi kumele aphendule ngalamhla enovuyo. UThixo unebandla, uThixo unolungelelwano ebandleni, uThixo unemsebenzi ebandleni, ulungiselelo ebandleni. Kumele aziswe kwimeko apho singaba yinkonzo kuye. Funa uqhubeka ndifunde uPetros wokuqala chapter 5. Petros wokuqala chapter 5 uverse 1. Imiqolo embalwa. Petros wokuqala chapter 5. Amadoda amakhulu la aphakathi kwenu ndiyavuselela, ndikwayindoda enkulu kunye nawo nengqina leentlungu zikaKristu, nedlelane nawo ngobuqaqawuli obuza kuthileka. Waluseni umhlambi kaThixo phakathi kwenu niwuvelela, kungengakunyanzelwa makube ngokokuzithandela, kungengenxa yenzuzo embi. Abalindi bawuhlala belindile. Zintanda yange iNkosi ngandisikelela, masimeni sonke, sibe nokuqaphela kunye, sikhonze intando kaThixo. Utshaba lume ukuze litshabalalise. Naphi na apho ungavumcula abantu bedanisa khona, konke kuyaqhubeka, kodwa ibandla likaThixo ophilileyo lifumene ukukhanya, lifuna ukuzigcina njengexesha lika-Abheli ngexesha likaZakhariya wayebulewa. Konke oko kuza igazi lika-Abheli kuya kwigazi likaZakhariya. Konke la magazi abo bematis
praise be to the name of the Lord
onke
and we have the same revelation of the word and the name
thina sinesithilelo sinye selizwi njengoba besinawe ekuqaleni onke lo magazi azafuna eku phambi kwemini yokugweba kukaKristu oko uThixo afuna ukwenza ebandleni kumele sizinikele kuye ukuze sibe zizixhobe ezandleni zakhe uverse 3 kungabi nje ngabazigagamelayo izahlulo zabo yibani imizekelo kumhlambi ingaba niyakholwa oku okanye hayi ayikho indoda kathixo enentando yayo indoda kathixo eyinyaniso ithi nkosi mandifumaneke entandweni yakho kwaye konke kunjalo konke besikhe njengoba sakhe saiva kwenye intshumayelo ukwenza inkonzo kuthixo ngaphandle kuba ibe yintando yakhe mele uthixo abe nendlela yakhe kuthi konke okwenzekayo kwenzeke kulo okwenzekayo kubo bonke ubulungiseleli bebandla mele kwenzeke kuzuko lukaKristu noba kubalusi abalungiseleli okanye abafundisi omnye angamqumbeli omnye kodwa omnye avuyisane nomnye hayi kungabi nje ngabazigagamelayo izahlulo zawo yibani imizekeliso kumhlambi kungengenxa yenzuzo embi makube ngokuthumekelela masivumele ilizwi lakhe uThixo lilawule kuko konke akutshiloyo kwenzeke ebandleni likaThixo ophilileyo elinye ilizwi elizukileyo kumaHebhere chapter 13 kumaHebhere 13 verse 20 maHebhere 13 verse 20 ke kaloku uThixo woxolo lo wamvusayo kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lomnqophiso ongunaphakade likwenze inkosi yethu uYesu wanga anganilungisa nigqibelele emsebenzini yonke elungileyo kuze nikwenze ukuthanda kwakhe ukuze nikwenze ukuthanda kwakhe senza phathi kwenu oko kukholekile emehleni akhe ngoYesu Kristu ngaye kuye makubekho uzuko lusemaphakathini nasemaphakathini amen njengoba kubhaliwe elizwini likaThixo ngegazi lomnqophiswana phakathi uThixo ongunaphakade wenze umnqophiso ongunaphakade kuKristu ngawo bonke abaza kwabelana naye ubomi obungunaphakade ngomnqophiso wanaphakade uThixo awenzileyo oko uThixo akubhaleleyo ukugcina kuthi kuhle kunjani apha ngoku uThixo woxolo lo wamvusayo kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lomnqophiso ongunaphakade inkosi yethu uYesu Kristu inkosi yethu uYesu Kristu la malusi omkhulu womhlambi wathe wavuka kwabafileyo ngalamhla woyisa ukufa isiwoko nesono onokuthi ndiphilile ndinazo izitsixo zobomi nezokufa lo wamvusayo kwabafileyo umalusi omkhulu inkosi yethu uYesu Kristu ngegazi lomnqophiso ongunaphakade zintanda ukholo lwakhe ngaba lubambelele phi ingaba lukubambelele emntwini okanye kumsebenzi ogqityiweyo wokuhlangulwa emsebenzini ogqityiweyo wegazi lemvana kubhaliwe kumaHebhere uThixo athe kuthe wazinikela ngakho. Isibhalo sithi uThixo ngumoya esemzimbeni wenyama apha emhlabeni. Ukuba sithi siyamazi yena wayengekabi na-50 kodwa wavela esithi phambi ko-Abraham ndandikho. Amen. UThixo unebandla emhlabeni iwaka eliphatha igama lakhe elima nelizwi lakhe. Xa isiza kwakhona apho uzuko ezisuzuko namandla oko kuza kwenzeka njengoba u-21 apho esithi ukuze nikwenze ukuthanda kwakhe senza phakathi kwenu okukholekileyo emehlweni akhe anilungisa nigqibelele emsebenzini yonke elungileyo. Nale eli gama lokukholosa lo unyana wam oyintanda endikholekileyo nguye. Kuncwadi kaYohane ithi lo unyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Ilizwi lakhe uthetha usathetha nanamhlanje abakhe bayalimamela awazi amazwi akhe. Unoyo lo ulamkela ilizwe elishunyayelweyo njengelizwe likaThixo. Inkosi uThixo ithethile nathi ngelizwi lakhe. Inoyolo indoda ingakucalula oku ikuqonde oku ukuze uxolo lukaThixo luze phezu kwakhe ibe luxolo nokuphumla kuye uThixo namandla onke. Wonke olamkeleyo ilizwi endilishumayeleyo asilamkeli njengelizwi lomntu kodwa lilizwi likaThixo. Wonke umntu okholwayo ukuba intshumayelo ililizwi likaThixo hayi ilizwi lomntu makathi amen. Intseni iyeza ngokunjalo nobusuku, ingaba leliphi na ixesha, ingaba lele ntseni okanye lelo busuku. Abo balindileyo balindile, wafika ngobusuku lwavala ucango washiya kumnyama. Kwabanye yaba yintseni. Usikelelekile ungcwele lo ufumanekayo kuvuko lokuqala. Unoyolo lo ukholwayo alandele iNkosi athabathe umnqamlezo wakhe imihla ngemihla. Mlindi liliphi na ixesha lobusuku, intseni yasondela ngokunjalo nobusuku. Uba ufuna ukuninzi buya kwakhona, sibuyile kwakhona, sibuzile. UThixo usiphendulile ngobabani. Okusulungekileyo kuvela etronini, uzuko embeko libe segameni elihle likaYesu. Amen. Thixo othembekileyo, siyakubulela okusuka entliziyweni zethu ngenyaniso yakho evivakalayo nditsho nakule mihla Nkosi. Siyazi ilizwi lakho liyagqiba oko ubukuthumile, alibuyi lilambatha. Hayi Nkosi, uthume ilizwi lakho lizawugqiba oko ukuthethileyo Nkosi. Kukuphela ngoko uyakubuya kuba oko uzuko imbeko indumiso mayibe kuwe. Siyakubulela ngesihlwele selizwi nanamhlanje kule ntseni Nkosi, uthethile nathi hayi umntu kodwa wena uthethile nathi ngelizwi lakho Nkosi. Ngomoya wakho olungileyo ongcwele siyakubulela ukuba usebenzisa abantu, uba usebenzisa abantu nanamhlanje Nkosi. oko ukwanyulele abantu bakho Nkosi, hayi okonyulwe ngabantu, nguwe owanyula abaprofeti bakho nabathunywa bakho kwelithuba. Indumiso nemibulelo uzuko egameni lakho elingcwele ngenxa yokubabalo lwakho olukhulu nothando othe wabonisa kulo mhla Nkosi, athumela imiqondiso nemimangaliso yakho Nkosi. Sizisa uzuko kuwe kuphela, uliqinisekisile ilizwi lakho. Awuthumelanga kuphela kodwa uye waliqinisekisa. Imibulelo nendumiso uzuko nokubongwa kube segameni lakho elihle elidumileyo elizukileyo. Amen.